ngithi sanibona mthoko somshana phana njenga manje insolo phana MTM uthemedi kodwa mina mahlabathele phansi kwelakithi lena bakithi isilo laphana bakithi inkosi umzilikazi wesibili uStanley Raphael Khumalo uyasicela bakithi ukuthi ngolwesihlani olunye nolunye bakithi bakithi inkosi yami abantu mabaqoke phela kodwa imqhele abantu bafake phela imvunulo yesintu sibonise phela isintu sethu nokuthi singobani sibuyaphi sivusile phela amasiko ethu kunjalo laphana ngithi ntanga Tshivenda khosi igoba ramba zori butanu lingwe na lingwe vhathu vha ambare phela zwiambaro zwashu zwa Tshivenda zwiambaro zwashu rine vhathu vha tshithu ri tumela mole wa dzi vhori khosi i khou vha khopela vhathu vha mulimo uri vhathu vhutlhanu ndi vhuṅwe ndi vhuṅwe vhathu vha apare diaparo tshela tsha tshithu ri tsuse phela ntho tsha rina tsha khale ri tsuse tshithu sa rina rine vhathu ke dzi vhori o le ke mang le wena o mang le nna ke mang vhathu vha apare u tshwana le nna so ntse o mpona uri ke iwang yes ke yona ntho e khopela ke khosi isilo isa mandebele ya khopela mole Stanley Raphael Khumalo kiri bayethe mzilikazi.